Siyanibingelela nonke ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu.
We greet you all in the name of our Lord Jesus Christ.
Sibingelela basilalele ngamagaga somoya nasenkundleni zokuxhumana nani nonke bazalwane enikhona la namhlanje kusini.
We greet you all. You are listening to us in different ways on the airwaves, in live stream, and those who are here in person.
Sithanda ukwamukela bonke okungenzeka ubahlanganyele nathi la namhlanje okokuqala. Sifisa kwangathi uNkulunkulu angaba kanye nani abusisa isikhathi senu nikanye nathi.
We'd like to welcome all those who are here for the first time. We pray that this time that you are with us will be a blessing.
Izolo sibe nosuku oluhle olumnandi lapho besihlele emagrawundini sibuka abantwana bencintisana.
Yesterday we had a wonderful day on the sports field looking at the children and how they were running.
Kube yithuba elihle nethuba elimnandi ukubona abantwana beshikilisana.
It was a wonderful time to see how the children were racing against each other.
Lapho umuntu ebabuka bencintisana wasephonselwa inselelo yalomncintiswano esikuwo umncintiswano wokomoya.
As we saw them in their races, it was a challenge to us, seeing ourselves in our spiritual race.
Ukubona umuntu athi impela sebheke entanje kube khona osemva kwakhe othi hayi nami ngifuna ukuyishaya kuqala kunawe.
When you see a person nearing the finish line and you see someone behind him deciding that he does not want to be left behind.
Ubone omunye ukuthi ha usenqobile kodwa vana dedele kube khona ophikelelayo ukuze kube sentanje.
And you see somebody that it looks like they're almost victorious, but then you see somebody else behind who's really persevering to get to that finish line.
Abanye ubone uma besuka hayi uvana ulahlekelwe yithemba uthi indlela asuka ngayo angiboni ukuthi uyofika egcineni.
And some people, the way they start the race, you look at them and you think, oh, I wonder if they're going to get to the end.
Kube khona abaqeqesheke ngalendlela ukuthi uyalikali bangu njengoba ngisazohamba kangaka kumele ngiziphase ngalendlela ukuze ngikwazi ukuhamba ngize ngifike egcineni.
There are those who are very well trained who know exactly how to pace themselves to make sure that they reach the end.
Kodwa lokumncintiswano obuwenzeka izolo bekuyimncintiswano yala emhlabeni nemhomelo futhi ebitholwa bekuyimhomelo yala emhlabeni.
But these races that we watched yesterday are races, earthly races, and prizes were earthly prizes.
Kodwa kubalekile ngakho ukuthi siyafunda ukuthi kusibiza kangakanani kuthina esigijima umncintiswano komoya.
But what we can learn through it is to learn what it costs us to be able to run our spiritual race.
Kusibiza kangakanani ukuphikelela size sifike entanje.
What does it cost us to persevere till we reach the finish line?
Nginabafana abathathu.
I've got three boys.
Labafana abathathu ngithanda ukuba nenkingana kancane ngabo.
I have a bit of a problem with them.
Bayithanda imidlalo.
They do like to play.
Usuku cishe nosuku bayahamba bathi bayoziqeqesha.
Every day they say they are going to train.
Ukhona ama training aqondene nesikole bese kuba khona lawo abathi hayi a special for bona abawenza special.
There are training programs that are provided by the school, but there's some other specialized training programs that they say are for them.
Manje kube nemsebenzi ethizeni ekhaya ekudinga ukuthi bathi ukuxolelwa kuyona ngoba base kwi-training.
And there are a couple chores at home that we need to let them get past without doing because they've got this training they need to do.
Manje inkinga enginayo uyabona mase beya kwi-training impela uyabona ukuthi eyisebeya kwi-training manje futhi lento i-serious kubona.
And you can see when they go to the training that this is really important to them.
Noma umuntu ube busy kangakanani mase kusondela isikhathi se-training noma ubedlala uzobuya baba bengisacela sengicela ukuya kwi-training.
When the time comes for training, it doesn't matter what they've been doing, they come and they say, Dad, please can I go to the training? And I let them go because it's important to them.
Ay, mase ngithi ngifuna ukubona izithelo ze training. Ay, ilanga fike ngibe nenkinga khona.
But if I want to see the fruit of all this training, that's where my problem lies.
Ngihlale phansi kwesinye isikhathi ngithi yabona ama trainer abafana bami, ufuna ni train kanje.
And I tell them, I said, my boys, when you are training, this is what you must do.
Ngithi nina ninethuba lokuthi nihamba kulomzila vele nizobe nigijima kona mase nincintisana. Trainani khona phela.
I say, well, train there on the track where you know you will be running.
Hayi baba manje kunangazi kunani qiniswa isisu kwenziwe ini nama sit ups namani bani yabona lezi zinto zakhona.
But they say, no dad, there's this and this that we need to do, and it's sit ups and it's this with the tummy, and I don't know what all they need to do.
Masethi ngiyabheka phela ukuthi awasebenza ama sit ups nani nani ngingaboni bese ngiba nenkinga.
But then when I start evaluating if these sit-ups are doing their job, I have a bit of a problem.
Kodwa nakhona lapho bese ngiyafunda ukuthi hey kubaleke kangakanani ukuzilolonga ngokomoya siphikelele kuze kube sekugcineni.
But I have learned and I've seen how important it is in this that we spiritually keep pushing ourselves and keep persevering.
Nayizo lemva kwemncintiswano sesiyahlala ke nabafana bami sesibuka ke umncintiswano lokuthi uhambe kanjani.
And even yesterday after the races, I sat down with my boys and we were evaluating how the day went.
Hey, uyazi ke mangalunganga kuba nale excuse le nale excuse umoya ubu dry umoya ubu wet umoya ubu njani.
And you know, if things didn't work out as they thought, you know, it's the air that was dry or the air was damp or whatever the excuse is.
Hayi manje tema sesijika ngale bekunamatshi kanti manje bengihamba ngenyawo ungafakile ama running shoes.
And you know, when I was turning around that corner, there were stones in the way and I didn't have the right shoes on.
Hayi go kunye manje suke saphuza ukuthola amanzi steshi la bekutholakala khona amanzi besikude kakhulu kanti manje bese sengidi wathi dehydrated. Basha magama amakhulu phela.
And they use all these big words and they say, you know, the water was not provided in time. By the time I got to the end, I was just dehydrated.
Kodwa la emgijimweni okomoya awekho ama excuses, sidinga ukuba sigijime sithembeke sibekezele kuze kube sekugcineni.
But spiritually there are no excuses. We need to persevere, we need to be faithful all the way to the end.
Manje uNkulunkulu wahlakanipha ngale ndlela ukuthi impilo yasekuphileni nje uma uyithatha uyiqhathanisa nempilo yokomoya kunezinto eziningi ezihambisanayo.
And God, who is all wise, gives us many examples in our everyday life that we can compare to our spiritual lives.
Njoba sengishilo ukugijima nje ungathi hayi kuyinto nje. Kodwa uma uzibona ingane sesigijima sifaka amandla sokugcina, uyazi ubona umzali ukuthi sekukhona nalento nje emsika ukuthi akodwa ingane yami Nkosi yami. Ah uthi maye yofika entanjeni ubona umzali ekhululeka enciblika ukuthi oh yaphikelela ingane yami yaze yayishaya intaba.
And maybe when your child is training, you feel sorry for them because of all the difficulties and all the pressure that they need to go through. But on the day when they are running, you as a parent are relieved and happy because they reach the end.
Manje abazali ke la esikoleni bebekuyibona abalungisa ukudla. Bengibona uma sesekusondela la ngasesigabeni sokuthi sekuzoyogijima yakhe ingane. Ubona umuntu entanta, umbona umuntu entanta ukuthi oh hey, uNkulunkulu wami ingane yami. Iyothi maye ingangena. Usale nejuti leyo uyoma kube sengathi angayo ngena phakathi ayiphushe noma iphephethe ngomoya ukuthi phephetheka ngani yami. Ah uthi mayifike entanjeni ubona ukuthi konke kwahlala endaweni kwathi ixoso lona.
And you could see the parents, because they were the ones helping and assisting with the food when it became the time for their race. You could see the jumping up and down and the moving and the pacing. And then when it was time for the race, they had to go and have a look to see now, how is my child running? And if they reached the end and they reached the goal, then you could see the relief on their faces.
Kanjalo nobaba umzali wethu Jesu Kristu. Umesibuka njenganabantwana bakhe sisemncintiswaneni. Kunezimo la efika khona ethi awu 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 uthi mawudlula unqo bathi konke kuhlale kahle.
And you could see our Heavenly Father, he who is looking at each of us and how we are running, also looks at us if we're going through a difficult time and says oh, and then the relief when you get through that difficult patch.
umzali lapho ibuka ingane yakhe akakhululeki lapho ishona ivuka ngale unale nto uthi kodwa uphi awu kodwa kuphi uphi 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 azazofika entanjeni bese yakhululeka kanjalo umzali wethu uJesu Kristu ngeke akhululeke athi hayi uma sisaphikelela unale nto uthi awu uNkulunkulu wami awu 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 sise siyofika.
In the same way as a parent doesn't relax until the race is over, when the child is running and they pass a corner where they don't see where they are going on a track that's far away, they don't relax until that child comes back and reaches the end. And in the same way, our Lord Jesus Christ also encourages us and pushed and strives for us before the Father that we reach the end. And we see our brethren from Malawi, we welcome you, and we are happy that you are here with us today. Many are not here today, they've gone out to preach in all the branches of the mission.
And
we have heard that one of our teams who was overseas has now returned, and we've heard how the Lord has worked and been working through them.
Sikhumbula ke enye team esasele basaqhubekele kwamanye amazwe kanti futhi emva kwezinsukwana futhi kukhona ithimba belizophinda libuyele phesheya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi usayivulile iminyango ukuba ivangeli liqhubeke.
And we remember one of our teams that is still overseas and one that is soon going to leave to go and preach, and we thank the Lord for all the doors that he has opened for us.
Sizothandaza singakathandazi sithanda ukuthi sisho sikhumbuzise ukuthi uma njalo emva kwenkonzo abanesidingo banethuba lokuthi umuntu ahlale azicwengisise phambi kaNkulunkulu.
We'd like to pray now, but before we pray, we'd like to remind each one that there is an opportunity at the end of the service that you who want to speak to someone and put your life right with God, there are those opportunities.
Namhlanje ekuseni bengilalele emsakazweni ikhwezi kukhulunywa ngayo le ndaba yokuyihlambulula.
And this morning I was listening to Radio Kwezi where this matter was being discussed, the matter of cleansing oneself.
Kwangena omunye umlaleli wathi esho kumsakazo wathi hayi batinyela impela ngiyakuzwa ukuthi yabatinyela batinyela impela.
And the one listener who was speaking came onto the radio and said, no, tell them, keep telling them.
Bebegxile nje kuthenini njenganabashumayeli njenganabazalwane ibaleke kangakanani inkonzo yokuyihlambulula inkonzo yokuvuma amaphutha.
And they were stressing how important it is that for us as believers, how important it is to confess our sin.
Bekubalula futhi kubaleke kangakanani kakhulu kithina esishumayelayo ukuthi sizingcwelise ngoba uma thina singahlambulukile singekho ngcwele sizoshumayezana ibandla uma singekho ngcwele.
And they also reminded us who are preachers that we need to also make sure that we keep our lives clean, because how are we going to preach to others if there's something in our hearts?
Bayafonaka balalelikeke bayathakasela bayanezela nabo phezu kwalokho.
And many listeners kept phoning in to add to this.
Siyafonake lothi awawa indlela obatinyela ngayo pela batinyela impela ngiyakuzwa yabatinyela.
And this one listener phoned in and said, "You, the way that you are stinging them, keep. I see how you are stinging them in this."
God angithande umsakazi mayethi cha le ndaba nawe ingeyakho ngamanye amazwi ukuvunywa kwezona kono kwabathize ngokwawo wonke umuntu ukuvunywa kwezona.
And I really appreciated how the radio presenter emphasized and said, "No, this matter is not for a select few. This is an important matter to each and every one."
Emva kwalolo hlelo kungena olunye uhlelo.
And after that program, another program came on.
Uma bekhuluma ke bona bakhuluma ukuthi abantu abadala bangakiyeki ukuba baxoxe, baxoxele abantwana babo ngalokho uNkulunkulu akakwenza nabenzela khona. Nanokuthi bona bahlangana kanjani noJesus.
And in this program they were talking about how important it is for older people, for parents to speak to their children about what the Lord has done for them.
Bathi ixoxwe emakhaya, ixoxwe nasebandleni.
They said how these things need to be told at home and in church.
Ngoba mabeke kwathi ixoxwa nje ukuthi uNkulunkulu nezimanga zikaNkulunkulu khona abantu abavani bangena amadimoni bavuke wamadla ingozi kube inkinga nje kanti sixoxa ngezimanga zikaNkulunkulu kusho iBhayibheli kwathiwa asixoxe ngazo.
And I felt as if I could just open the radio and have it blare out that other people and everyone could hear, because it's as if sometimes when one is telling about the miracles of the Lord, that the people have demons that come and block their ears. They don't want to hear. And when we want to speak about the miracles that the Lord has done for us in this revival, other people are just overcome with something. They just get all upset. But we are telling what the Lord has done and what we hope Him to still continue doing.
Hayi, ngidla isikhathi samshumayile. Asivala amehlo sithandaze.
Let us pray.
Baba wethu esezulwini, sisondela kuwe ngokubonga.
Our Heavenly Father, we come before you with thankfulness.
Sibonga Nkosi ukuthi kulolu suku lanamhlanje lapho bonke obakhethile ukuba balibone usenzile sabe ingxenye yabo.
And we thank you, Lord, that in this day and all the people that you've chosen to be part of this day, that we can be here.
Ngakho Nkosi siza kuwe sizobonga, sicela Nkosi ukuthi lolu suku kube usuku lwakho lapho ungakhululeka khona ukuba ukhulume inhliziyo yakho kithi.
And we pray, Lord, that today in thanksgiving that you will be free to work in the way that you want in our lives.
Sikhumbula Nkosi abantwana bakho abaphumile ukuyoshumayela ivangeli. Sicela Nkosi ukuba ubaphe inkululeko yokuba badlulise lokho obaphathise khona.
And we pray, Lord, for those who've gone out to preach the gospel, that you would give them the freedom to pass on exactly that which you've put on their hearts.
Siyakukhulekela Nkosi ngishinqe kuyakho ozokhuluma ngayo. Mophe Nkosi inkululeko evela kuwe ukuba lokho Nkosi omphathise khona akhululeke ukuba Nkosi asiphakele khona ngenkululeko.
And we pray, Lord, for the person who's going to preach the message here, that you would give them the freedom of heart to be able to pass on that which you have instructed him to pass on.
Lapho Nkosi ubabusisa abantu bakho lapho behlangene lishunyelwa khona ivangeli ngeqiniso, sicela Nkosi nathi ungasedluli, ungasishiyi, usibusise Nkosi ngobukhona bakho.
And Lord, as you bless your children there where your word is preached, please don't pass us by. Please would you bless us too.
Sicela Nkosi ubusise umbiko ngamaculo ekwaya, ubusise Nkosi nokushunyelwa kwezi lakho.
We pray, Lord, that you'd bless the message and song and the preaching of your word.
Amen.
Amen.
Well, we've heard a lot, and even the introduction was a blessing and inspired me.
Kuningi esesikuzwile nesingeniso besiyisibusiso kakhulu futhi kuningi ke okungikhuthazile kwangihlaba umxhwele.
As well as the message in song that we've heard.
Ngisho nombiko esuzwile ngamaculo.
Dear friends, this is a time spiritually to be wide awake.
Bazalwane, lesi sikhathi ngokomoya sokuthi siphaphame.
We know we're slowly moving towards the end.
Ngiyakholwa ukuthi siyabona sonke ukuthi kancane kancane siyasondela ekupheleni kwezikhathi.
There are all kinds of signs that tells us that we're coming towards the final end.
Ziningi impawu esiyibonayo ezisikhombisa ngokusobala ukuthi sesizofika emaphethelweni.
These days somebody drew my attention to something on the new notes, South African notes.
Kulezi insuku kukhona ongenze nganaka into ethize emalini yethu yalayini ngizima Afrika eyiphepha.
We know that the trademark of the end time is that people will carry the mark of the beast.
Siyazi sonke ukuthi uphawu okuzoba uphawu lezinsuku zokugcina abantu bayofakwa uphawu lwesilo.
That is the 666, the sign of the Antichrist.
Uphawu lo 6 abathathu okuwuphawu lomphiku Kristu.
And the person said to me that you note some of the new notes have 6 lines, 3 times 6 lines at the top and 666 at the bottom.
Omunye ke wayesethi uyazini ukuthi le mali eyiphepha uma uyibuka nje ngala eceleni ukuthi inazo lezi impawu lezi inabo labo 6 abathathu.
Friends, we don't know how close the day of the Antichrist is.
Bazalwane angathi asiqonde ukuthi usuku noma usuku lomphiki uKristu seliseduze kangakanani.
The Bible tells us that we are already living in the end times.
IBhayibheli lisichazela ngokusobala ukuthi vele sesibhile ekhathini zokugcina.
And the Bible says there have been many antichrists already.
Futhi iBhayibheli liyasho ukuthi sebebe khona baba baningi abaphika uKristu.
But slowly but surely, as we see evil growing in the world to reach a place where in some European cities or Western cities, people have been walking around absolutely, totally naked with no clothing on. And it's their right. They can do it.
Kancane kancane siya ngokuya sondela ezinsukwini zokugcina nezinto ezenzakalayo ziveza ngokusobala ukuthi isiphi lesi sikhathi esiphila kusona. Mawubheka igameko ezenzakalayo emazweni aphesheya ko-Europe, emazweni asentshonalanga, ufica abantu behamba nqunu, behambaze futhi bengenamahloni ngalokhu.
One wonders how close the end time, the final Antichrist, the coming of the final Antichrist is.
Umuntu uyayibuza, uyamangala ukuthi ngabe sesisondele kangakanani lesi sikhathi somphiki uKristu.
Yes, through history, since the time of Christ, we've seen antitypes of the Antichrists.
Yebo, ngokomlando nangezikhathi zenkosi yethu uJesu Kristu, kuyavela ukuthi babekhona ababevela njengabantu nabo ababengabaphiki uKristu.
Like Antiochus Epiphanes, who was of the Greek descendants of Alexander the Great, that actually slaughtered a pig on the altar in Jerusalem.
Siyakhumbula uAntiochus Epiphanes lo owayezalwa uAlexandra owayebusa amaGreek ngaleso sikhathi, ngesikhathi engena ethempelini eJerusalema enza umhlatshelo ngengulube phakathi ethempelini likaNkulunkulu.
And it reminds me of words of the Lord Jesus.
Lokhu kungikhumbuza amazwi enkosi yethu Jesu.
In Mark 13 verse 14.
Evangelini ngokaMark isahluko seshumi nantathu ivesi leshumi nane.
But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand. Then let them that be in Judea flee to the mountains.
Kepha nxa nibona amanyala encithakalo emi lapho kungafanele khona, ofundayo makaqaphele. Khona baseJudea mababalekele ezintabeni, ophezu kwendlu angehli, angemi ukuyothatha utho endlini yakhe.
So we saw that in Antiochus.
Sakubona lokho ngesikhathi sika Antiochus.
When they ruled Israel,
ngalesi sikhathi kwakuyibo ababebusa abantwana bakaIsrael.
Another type of the Antichrist was Caesar Nero.
Omunye futhi naye ofaniswa njengomphiki uKristu kwakuyiCaesar Nero.
Who put Rome on fire.
Uyena owokhela iRome wayibasa ngomlilo.
And then accused the Christians that it was the Christians that had started the arson or the fire.
Nero lo wayesethi lo mlilo ubaswe amaKristu, iwona dala ukuthi kuvuthe kushidolo.
And they took the Christians, tied them onto poles next to the road and covered them with tar.
basebethatha amaKristu bawaphanyeka ezibondeni egcotsheni bababeka eduze nomgwaqo basebebabhixa ngekoltaye.
And then they light them up, they put them on fire, and they served as street lamps through the night as they were burned to death on these poles covered by tar.
Basebebabasela ngomlilo ngesikhathi bebabasela ngomlilo ebusuku yiwo lamaKristu ayesha ayekhanyisa idolobha ngenxa yokuthi kwakuyisebusuku ngoba babebhixwe ngekoltaye.
But we know that we're slowly reaching, getting to the place when the ultimate Antichrist will be ruling.
Siyabona ukuthi siyasondela ekhathini lapho umphiki uKristu lo uyena ozobe ebusa.
And we see many signs that and phenomena on the earth that could be used by an Antichrist.
Futhi siyayibona impawu nezinto ezingasetshenziswa uye lomphiki uKristu la emhlabeni ukuze akwazi ukuthi abuze.
For instance, a cashless society.
Mangase nje ngenza isibonelo I cashless society.
Where you can't pay with cash money, but it must be done through some system.
Lapho ungeke uzukwazi ukuthi ukhokhe khona ngemali ewukash kuzomela usebenzise ezinye indlela.
Like with a bank card.
Njengalokhu kusetshenziswa amakhadi asebhange.
Now I'm not saying we shouldn't have bank cards.
Ngakho angisho ukuthi singawasebenzisa amakhadi asemabhange.
I just say this is something that could be potentially used by the Antichrist when he comes.
Ngizama ukuveza ukuthi nakho lokho kwenye yezinto angakwazi ukuthi ayisebenzise kakhulu umphiki uKristu mayifika.
Now we're getting to digital currencies.
Kulesi sikhathi sekusetshenziswa ubuchwepheshe ngisho nakwezezimali.
Where you have money that's not physical, it's all on the computer.
Lapho umuntu eba khona nemali kodwa angayiphathi ngesandla uthola ukuthi nje ivela kwi-computer ukuthi unayo.
And in that way every cent you spend is on record on a computer somewhere.
Ngaleyo ndlela isenti nesenti olisebenzisayo kuyavela la kwi-computer ukuthi uyisebenzise kanjani imali yakho.
And they have spoken about a system where they'll use this money to check how much do you drive, how much money do you spend on buying fuel for your car to control your carbon emissions and not to allow you to drive more than a certain amount of a certain distance.
Sebeze bazama ukuthi basungule indlela ezokwazi ukubavezela ukuthi imoto yakho uyishayela kangakanani, usebenzisa kangakanani upetroli lo, khona bezozama ukuthi bakalele ukuze le ntuthu lephumayo ingabi iningi kakhulu bese beqala ukuthi kumele imoto yakho uyisebenzise isikhathi esingakanani.
And China, which is a communist country, is also busy with a digital currency where they control every cent, where they can control every cent you spend.
Ezweni lamakhomanisi eShayina nabo bamatasa ngalobu buchwepheshe bezezimali balawula yonke into indlela osebenzisa ngayo imali ilawulwa yibona ngendlela yobuchwepheshe bamakhomanisi.
Friends, may God give us the grace to make sure that in our spiritual lives we don't slacken, so that we are prepared for this time when it comes.
Kwangathi bazalwane uNkulunkulu angaba nomusa kithi kulezi ikhathi njengabazalwane singaqegisi ukuze sizozilungela lezi ikhathi uma zifika zisifice sisemandleni.
Because I think it's going to come very sly and not just in your face from the beginning.
Ngoba ngiyakholwa futhi ngiyacabanga ukuthi lezi ikhathi zizofika nje kancane ngokunyelela ngeke ivele nje iqhamuke zibonakale zibe sobala.
Now this morning I want to speak about how do we act in the different positions. How do we hold the different positions that we have?
Namhlanje kuseni ngifisa ukukhuluma kabanzi ngokuthi siziphatha kanjani izikhundla esikuzo ezahlukahlukene lapho sibekwe khona ngabe siyiphatha kanjani.
And I want to give two examples of the different ways in which we can be holding our positions in life.
Ngifisa ukusebenzisa izibonelo ezimbili ezizosichazela kabanzi ukuthi empilweni umuntu angasibheka kanjani asiphathe kanjani isikhundla abekwe kuso kuloku.
Position is not just a position of authority.
Manje isikhundla nje akusisi isikhundla ngokuthi hayi usegunyeni.
If you are a child in a family, you have a God-ordained position. God has put you in the position of a child in your family.
Uma ngabe uyingane emndenini, uNkulunkulu ukukhethile njengengane kulowo mndeni ukuthi nawe udlale yakhe indima ube kwesakhe isikhundla.
It's a position. How are you handling it?
Leso isikhundla, umbuza ukuthi ngabe leso sikhundla usiphatha kanjani?
If you have a position in God's work,
uma ngabe unesikhundla emsebenzini kaNkulunkulu,
that's a position.
Nakho lokho futhi kuyisikhundla.
Even if you're just sweeping the roads, it's a position that God has given you to sweep the roads.
Noma ngabe kuthiwa ushanela imigwaqo, yisi sikhundla leso uNkulunkulu akunikeze sona ukuthi ushanele umgwaqo.
And so each one of us have different positions.
Ngakho ke sonke ngamunye ngamunye ngokwahlukana kwethu sine izikhundla ezahlukene.
If you are in the position that you are in a marriage,
uma ngabe usesikhundleni lapho usemshadweni,
you either have the position of being a wife, it's a position that God has put you into, or else the position of being the husband.
Ngenzeka ukuthi la emshadweni wena unkosikazi, uNkulunkulu ukubekile kuleso sikhundla ukuthi ube unkosikazi, noma mhlawumbe uyindoda, uNkulunkulu futhi ukubekile kuleso sikhundla njengendoda.
So how are you handling this position?
Umbuzo ke uthi ngabe lesi sikhundla onikezwe sona usiphatha kanjani?
Let's just pray before we continue.
Asithandazeke ngaphambi kokuba siqhubeke.
Lord, as we're about to read and speak about your word, we pray, Lord, that your Holy Spirit would guide us.
Nkosi, njengoba sisazovula sifunde izwi lakho, siyakhuleka ukuthi umoya wakho ingcwele usihole.
Expose the tricks of Satan with which he catches people.
Siyacela Nkosi ukuba udalule, uveze obala wonke amasu namaqhinga kaSathana awasebenzisayo ukuba abambe abantu.
And give us the solution how to overcome the temptations and the traps of Satan and live godly lives.
Ebese Nkosi usipha amasu namaqhinga ukuba sikwazi ukumnqoba uSathane siphunyule kulolu gibe athi uyalicupha bese siphila impilo yokwesaba
Nkulu. Be merciful to us, we pray.
Siyakhuleka Nkosi ukuba ube nomusa kithi.
Amen.
Amen.
So let's read from the book of Numbers chapter 16. Numbers chapter 16.
Sizofunda ke incwadi kaNumeru isahluko seshumi nesithupha.
Numbers chapter 16, and we'll starting from verse 1.
Incwadi yeTestament elidala kaNumeru isahluko seshumi nesithupha siqala ukufunda evesini lokuqala.
Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men.
Ukora, kaJishihari, kaKohati, kaLevi, kanye noDothani, noAbiramu, amadodana kaEliabe, noOni, indodana kaPelethi, amadodana kaRubeni, bathatha amadoda.
And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown.
Bamvukela uMose benabathile babantwana bakwaIsrael abangamakhulu amabili namashumi ayisihlanu, izikhulu zenhlangano, amanxusa ebandla, amadoda adumileyo.
And they gathered themselves together against Moses and against Aaron and said unto them, ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them. Wherefore then lift ye yourselves up above the congregation of the Lord.
Babahlanganyela oMose noAaron bathi kubo, sekwanele okwenu. lokhu inhlangano yonke ingcwele bonke bayo noJehova ekubo niziphakamiselani pho phezu kwebandla likaJehova na.
And when Moses heard it, he fell upon his face.
UMose esekuzwile wawa ngobuso bakhe.
So let's just stop for there.
Asike sigcine khona lapho ukufunda kwamanje.
What was the position at stake in this case?
Manje ke kulendima esifundayo isiphi isikhundla esasisengcupheni noma esasifunwa kangaka na?
It was the position of leading the children of Israel to the promised land.
Kwakuyisikhundla sokhola abantwana baka-Israyeli bayongena ezweni lesethembiso.
Now just look at the two different ways in which these people will wanted to hold that position of the leaders.
Awubheke kubheke izinhlangothi ezimbili ezahlukene indlela laba bantu ababefisa ukubamba ngaso lesisikhundla sokhola abantwana bakaIsrael bayezwe lesithembiso.
Look at the way Moses held that position.
Awubheke indlela uMose ayesiphethe ngayo lesisikhundla.
Look at the way Korah, Dathan and Abiram want to take hold of that position.
Ebese uyabheka indlela uKorah noDothani noAbiram ababefuna ukusibamba ngayo lesisikhundla.
So let's just look then let's go to verse 13 as well.
Asike sidlulele evesini leshumi nantathu.
It's still them, Korah, Dathan and Abiram speaking.
Kusakhuluma la uKorah noDothani noAbiram.
Is it a small thing that thou hast brought us up out of the land that floweth with milk and honey to kill us in the wilderness, except thou make thyselves altogether a prince over us?
Kuyinto encane yini ukuthi wasikhuphula ezweni elivama ubisi nezinyosi ukuba usibulale ehlane usuyazenza nesikhulu phezu kwethu na?
Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us an inheritance of fields and vineyards. Wilt thou put out the eyes of these men? We will not come up.
Futhi awusingenisanga ezweni elivama ubisi nezinyosi. Awusinikanga ifa lamasimu nelezivini. Uya kubhoboza amehlo alaba bantu na. Asiyukukhuphukela.
Now, let's look at Moses' position, the way he held this position.
Asike sibhekeke lesisikhundla sika Mose bese sibheka nendlela isiphethe ngayo lesisikhundla.
Friends, a verse that strikes me to the heart is verse 4.
Mahlobo ivesi elingithintayo lingihlabe enhlizweni ivesi lesine.
It captures to me the attitude with which Moses held his position.
Lokhu kungenza ngibone ngokusobala isimo mqondo sika Mose nendlela ayiphethe ngaso lesisikhulu.
When these men came and rebelled and challenged Moses.
Alesisikhathi lamadoda efike ezovukela uMose ehlubuka elwisana naye.
The Bible says, and when Moses heard it, he fell upon his face.
Lithi iBhayibheli ive evesini lesine. UMose esekuzwile wawa ngobuso bakhe.
There's so much for me, and maybe I'm reading into this text more than I should.
Kuningi engikubonayo la okwambulekayo kimi noma mhlawumbe ngigxila kakhulu kuleli verse ngazi.
But to me it shows the awe that Moses had, the respect Moses had for God, and the horror of the sin of what these men were busy doing.
Lokhu kungivezela indlela uMose ayemhlonipha ngayo uNkulunkulu, ayemtusa ngayo uNkulunkulu. Bese kuvela futhi ukwesaba okwaba khona kuye uma ngabe bona lesisono esasenziwa yilamadoda.
It's as if they didn't see the sin in what they were doing.
Kuvele kube sengathi lamadoda ayengasiboni isono kulokho ayikwenza.
They thought it is time to control Moses a bit and rein him in. He's just making too much of himself.
Lamadoda ayicabanga ukuthi sekuyisikhathi manje sokuthi sisukume simelane noMose simlawule. Kade lokho esihola sekuyisikhathi sokuba manje simelane naye.
But Moses saw how grievous the sin was. How terrible the sin was in the eyes of God.
Kodwa uMose wabona ukuthi lesi sono sasisimbi kangakanani, sasimdabukisa kangakanani uNkulunkulu.
And this was so terrible for him that he fell on his face to ask God for mercy in this terrible, terrible situation.
Indlela lesi sono sasisimbi ngayo, senza uMose ukuthi awe ngobuso, acela umusa kuNkulunkulu ngenxa yalobu bubu ayebona.
It's as if he saw them, him as part of the nation of Israel to which they were also members, and as if he just saw this evil in the nation and it convicted him and he fell down on his face.
Lokhu kuMose kwavela njengokuthi naye njengoba yingcenye sesiyesizwe sakwa-Israel bebonke bengabantwana baka-Israel lesi sono sasikubo wayesebona ukuthi akawe ngobuso wahlabeka enhlizweni yakhe.
In the second place, I see in it that it was such a horrible thing happening that Moses didn't really know how to handle this.
Kwesinye isigaba sesibili, indlela uMose ayibona ngayo ukuthi lesi sono simbi kangakanani, waba sengathi uyahluleka akazi ukuthi lento uzoyilawula kanjani, uzokwenza njani.
Thirdly, Moses felt humiliated that he could be part of a nation that would commit such a sin.
Kwesithathu uMose wayizwela esehlazweni ukuthi wayeyingxenye yesizwe sabantu abakwazi ukwenza isono esifana nalesi.
He didn't know how to handle this terrible thing that's happening.
Mose wayengaqondi engazi ukuthi uzosiphatha kanjani ke lesi simo esibi kangaka esivelayo.
This rebellion of these men was so gross in God's eyes, so outrageous, that Moses simply didn't want to face it.
Lokhu kumbuka, lokhu kuhlubuka kwalabo abantu kwakukumbi kakhulu emehlweni kaNkulunkulu, kwakuyinto nje enyanyekayo enyantisayo engazi uMose ukuthi lesi simo manje uzosilawula kanjani.
How did Moses get to this position?
Umbuzo ovelayo ukuthi uMose wafika kanjani kulesi simo na?
That he was so different from them.
Ukuthi waba ngumuntu owehlukile kubo bonke laba bantu.
Because if you listen to what they said, there's a lot of common sense in what they said.
Ngoba mongabe uhlaziya kahle ulalelisisa lokho okukhulunywa yilaba bantu, muningi umqondo ophusile ozwakala enkulumweni yabo.
But we'll come to that in the end.
Kodwa ke sofinyelela kulokho mase siyangasigcinini.
But how did Moses get to this position?
Umbuzo uthi uMose wafika kanjani kulesi simo na?
He was trained in the courts of Pharaoh as a prince, an Egyptian prince, in all the skills and the knowledge of Egypt.
Mose lo wayiqeqeshwa ebukhosini esigodlweni senkosi uFaro njengenkosana base bemhlomisa ngalo lonke ulwazi nangabo bonke ubungcweti bokuthi egcineni mhlawumbe wayoba inkosi.
He grew up to the age of 40 years in Pharaoh's palace.
Wakhula waze wafinyelela eminyakeni engamashumi amane ehlele esigodlweni saseGibhithe isigodlo
sikaFaro. Then one day he went out and he saw an Egyptian man beating an Israelite.
Ngelinye ilanga wayesephuma wabona umGibhithe eshaya umIsrayeli.
And he struck the Egyptian man and the Egyptian man died.
Mose wayeseshaya lomGibhithe wafa lomGibhithe khona lapho.
The second day he saw two Israelites arguing with each other.
Ngosuku lwesibili mayiphuma usebona abantwana bakaIsrayeli ababili belwa bexabana bephikisana.
And friends, I'm rushing through this because there's not enough time.
Bahlobo ngiyazama ukuphuthuma nje ngiyisheshise le ndaba ngenxa yesikhathi esifushane.
I'm just touching on the points.
Ngiyathinta nje amaphuzu lapha nalapha.
And the one and Moses went to them and said, "Brethren, you should not fight with each other. You shouldn't quarrel."
Wayisaya kubona uMose wathi bazalwana akumele ngabe niyalwa akumele nixabane.
And the one who was wrong stood up and said to Moses, "Who do you think you are? Do you think you're going to kill us just like you killed the Egyptian?"
Lokhu uyena wayinephutha kulabantwana bakaIsrayeli ababili ababelwa. Wayese ema manje ephikisana noMose ethi, "Wena ucabanga ukuthi ubani? Ucabanga ukuthi uyinto ethize? Usufuna ukungibulala nami njengalomGibhithe ombulele?"
So Moses knew the news had gone out that he had killed an Egyptian.
Khona lapho uMose wayeseqonda ukuthi le ndaba yokuthi ubulala umgibhithe isisabalele igcwele yonke indawo.
He fled.
Wayesebaleka.
Got to his father-in-law.
Wayesebalekela kumukhwe wakhe.
And started looking after his sheep.
Wayeseqala manje elusa izimvu zamukhwe wakhe.
For 40 years he didn't look after his own sheep, the sheep of his father-in-law.
Kumbula ukuthi iminyaka engamashumi amane uMose ubelusa izimvu zomukhwe wakhe, hayi izimvu zakhe.
Interesting. The problems he got did not come from the Egyptians, it came from an Israelite.
Nakho kushaqisayo ukuthi inkingi uMose ahlangabezana nazo ayivelanga kubantu baseGibhithe kodwa zavela kubafowabo abantwana bakaIsrael.
Look at the friction and the disputes in the Church of Christ today, and you see that it is Christians that are fighting because they feel their honor has been damaged or affected.
Bheka ukuxabana nokushayisana namaqembu ngokuqembu kavukayo phakathi ebandleni, amaKristu ehodwa ayaphikisana ayaxabana wodwa.
From the beginning, the opposition to what Moses wanted to do, felt he was called to do, was from his own people, another Israelite.
Ukuphikiseka kulokhu Mose ayizwela ukuthi ubizelwe khona ukuba kwenze kwaqhamuka kubantwana baka-Israyeli abafowabo.
Friend, if you are put in a position by God,
mhlobo uma ngabe uNkulunkulu ekubeka esikhundleni,
and you cannot die to yourself,
kodwa uyahluleka ukuthi ufe maqondana nomina wakho,
you're not willing to be the least,
awuyimisele ngokuthi ube ngomncinyane,
you're not willing to say I'm sorry,
awuyimisele futhi nangokuxolisa usho ukuthi wenza iphutha,
you are going to become an enemy of what God wants to do.
Uzophenduka ube yisitha umelane nalokhu uNkulunkulu akwenzayo nafuna ukwenza.
So Moses fled for 40 years.
Ngenxa lesi sigameko uMose wayesebaleka iminyaka engamashumi amane.
First I thought, well, he had to flee because maybe he sinned. He was just too carnal. He killed the Egyptian in anger, and this was God's punishment. He had to first cool down in the desert for 40 years.
Ekuqaleni ngike ngacabanga ukuthi mhlawumbe bekufanele abaleke ngenxa yalesi sono, bheke usebulela umuntu, usexabene noNkulunkulu, bekumeleke manje abaleke ahambe ayothwala kanzima kuleli hlanga.
But if you look in the book of Acts, where Stephen tells and relates the story of Moses,
kodwa mongabufunda incwadi yezenzo zabapostoli ngesikhathi uStefane exoxa le ndaba kaMose,
he makes it clear that Moses did not sin when he killed the Egyptian.
UStefane lo ukubeka kucace kubo sobala ukuthi uMose akazange enze isono ngesikhathi ebulala lo mgibhithe.
It's in Acts chapter 7. We're not going there.
Lokhu kuyakuthola incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sesikhombisa.
And Stephen says Moses killed the Egyptian because he thought the Israelites would know that he was selected to lead them to freedom and to be a salvation for them out of slavery.
UStefano uyachaza ukuthi uMose ngesikhathi ebulala umgibhithe wayecabanga ukuthi abantwana baka-Israyeli bazobona baqonda ukuthi uMose uyena okhethiwe ukuba abakhiphe abantwana baka-Israyeli ezweni lokugqila, abahole babe nenkululeko.
So there was already a calling on Stephen's life. The reason he killed the Egyptian was he had a calling from God to lead the Israelites out of Egypt.
Lase lukhona vele ubizo empilweni kaMose ngenxa ukuthi nje ubulala lo mgibhithe, lolubizo seliyaqala liyasebenza lokuthi uyena ozokhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe abayisezweni lesithembu.
Stephen says, for he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them by Moses' hand, but they understood not.
UStefan lo uyachaza ukuthi wayecabanga uMose ukuthi uNkulunkulu uzama ukubakhulula abantwana baka-Israyeli esebenzisa isandla sakhe uMose, kodwa abantwana baka-Israyeli abangakubona lokho, abangakuqonda.
Friends, may you fill your position on the mission with fear and trembling.
Mhlobo, kwangathi njengoba ula emishini ungangena uthi gaxa kuleso sikhundla uNkulunkulu akubeke kuso ngokwesaba nokuthuthumela.
Because God could have selected a person to lead you into freedom, to continue to lead us, and you oppose him because you are carnal and you cannot bow and you cannot let go of your own rights.
Ngoba ngenzeka ukuthi uNkulunkulu kunomuntu amisile wamkhetha ukuthi kube uyena ozosiholela ezweni lenkululeko kodwa wena umelana naye uphikisana naye ngenxa yokuthi izinto uyithatha ngokwenyama uyithathi ngokomona.
The next thing,
ukulandelana.
Moses goes into the desert and look after not his own sheep, his father-in-law's sheep for 40 years.
Ukulandelayo uMose nangu manje usehlane ulusa izimvu zomukhwe wakhe iminyaka engamashumi amane haye zakhe izimvu.
I don't know what went through his mind.
Angazi ukuthi kwakwenzakalani emqondweni kaMose.
Because he knew he did not sin, this was not punishment from God.
Ngoba wayiqonda ukuthi akazange enze isono futhi lokho abhekene nakho kwakungekona ukuthi usejeziswa uNkulunkulu.
But God called him for 40 years just to look after the sheep.
Kodwa uNkulunkulu wambiza iminyaka engamashumi amane ukuthi akahlala lusizini.
And he did it faithfully.
Wakwenza futhi lokhu ngokuthembeka.
Friends, can God call you to just look after the sheep for 40 years, not get a position, not get any recognition, not getting any special respect, but faithfully looking after the sheep without getting upset?
Mhlobo uNkulunkulu angakwazi yini ukuthi nawe akubize ukuba ubulusa izimvu iminyaka engamashumi amane ungathola isikhundla ungathola ikutuseka ungathola ikudunyiswa nokunconywa futhi bese ungacasuki ngalokho.
This is the problem in the church.
Iyo le inkinga ekhona ebandleni likaNkulunkulu.
People don't have the spirit that Moses had.
Abantu abanawo lo moya wawuphila ubusa kuMose.
Even though he knew there was a calling upon his life,
nakuba wayiqonda ukuthi lwalukhona ubiza empilweni yakhe,
he didn't mind to look after the sheep for 40 years.
Akazange abe nenkinga yokuthi uzolusa izimvu iminyaka engamashumi amane.
Up till a day when suddenly God appeared to him in a burning bush.
Waze kwafinyelela kuleso sikhathi lapho uNkulunkulu wazambula kuye uMose esesihlahleni esivuthayo.
Do you know that this work was started by such a man?
Uyaqonda inlokhu ukuthi lo msebenzi waqala ngenxa yendoda enjalo na.
A man who looked after the sheep for about 12 years, insignificant, nobody was taking note of him.
Indoda eyalusa izimvu iminyaka eyishumi nambili ingabalulekile kungekho nje inakile ingadumile ingaziyo.
But faithfully he looked after the sheep spiritually. The spiritual sheep of God.
Kodwa ke ngokuthembeka, wayilusa izimvu zikaNkulunkulu ngokomoya, wayilusa ngokuthembeka.
Up until 1966 when the revival came down.
Kwaze kwafinyelela eminyakeni ka-1966 lapho kwehla khona imvuselelo.
And God appeared to him like he appeared to Moses in the burning bush.
uNkulunkulu wazambula kuye njengalokhu wazambula kuMose esihlahleni esivuthayo.
The burning bush to me is a symbol of revival.
Manje ke kimi isihlahla esivuthayo kwimina lufana nophawu lwemvuselelo.
Because as Moses came closer, God spoke to him from the bush and said, "Take off your shoes, you're standing on holy ground."
Ngoba ngesikhathi uMose zama ukusondela kulesi sihlahla esivuthayo kwaphuma izwi emlilweni lathi kuye Mose khumula imbathata zakho ngokuba indawo kuyo ingcwele.
This is what happens in revival.
Yikho kanye lokho okwenzakalayo kwimvuselelo.
God tells people who have served him for many years and he says to them, "Take off your shoes. You're standing on holy ground. There are things in your life that you've got to get rid of, that you've got to take off and get rid of. You're standing on holy ground."
uNkulunkulu uyakhuluma kubantu asebemkhonze, mhlawumbe bamsebenzela iminyaka, bathi mangabe besondela athi qaphela, khumula imbathata zakho ngokuba umhlabathi omi kuwo njengamanje umhlabathi ongcwele.
And in 1966 God said to them, "Take off your shoes," the group of people that were there, "because you're standing on holy ground."
Kunyaka 1966 uNkulunkulu wakhuluma kubo wathi ke manje khumulani icathulo zenu ngenxa yokuthi indawo enikuyona nime emhlabathini ongcwele.
And God then spoke to Moses and told Moses to go and lead Israel out of freedom.
Kulunkulu wayesekhuluma kuMose wathi Mose hamba uyokhulula abantwana bakwaIsrayeli ezweni lobugqila ubayise ezweni lenkululeko.
Moses was a broken man.
UMose lo wayeyumuntu wenhliziyo eyaphukile.
And he led Israel as a broken man.
Ngesikhathi futhi ehola abantwana bakaIsrayeli wayekwenza lokhu ngokuthobeka ngokuphuka kwenhliziyo.
Korah, Dathan, and Abiram were not broken men.
Manje uKorah lo noDothami noBariyam kwakwabantu ababengaphukile babengathobile.
They wanted the position.
Babefuna lesi sikhundla nje.
But it would have been cursed.
Kodwa kwakuyoba isiqalekiso.
And you can apply this to any position.
Manje lokhu ngakuthatha ukufake noma ikusiphi isikhundla.
Whether it's getting married.
Noma ngabe kuthiwa ungena
emshadweni. If you get married with the spirit of Korah, Dathan and Abiram, your marriage is going to be cursed.
Uma ngabe ungena emshadweni ubuswa umoya kaKorah, noDothamu noBiriam, umshado wakho uyakuba isiqalekiso.
You get married for what you can get out of the marriage selfishly.
Ungena emshadweni ngenxa yokuthi ufuna ukuzuza okuthize uyizuzele wena, shothi uyicabangela wena.
You don't get married as a broken person in obedience to the instructions and the word of God.
Awungena emshadweni umuntu onenhliziyo eyaphukileyo thobile futhi ulalela umyalo kaNkulunkulu uyalwa nguye ukuthi ngena kulomshado.
You child here on the mission. If you live here with the spirit of Korah, Dathan and Abiram,
uma ngabe uphila kule ndawo ubuso umoya kaKorah, noDothamu noBiriam,
you're going to be rebellious.
Uzoba umuntu onenkani ohlubukayo.
Because you want something out of this.
Ngoba kukhona okufunayo kulokho kukho.
Maybe the problem is you don't know what it is to serve and watch after sheep for 40 years.
Mhlawumbe inkinga uqonda ukuthi kuyini ukuba inceku, kuyini ukuba isikhonzi ulusa izimvu iminyaka
ngamashumi amane. I've seen it so many times.
Lokhu sengikubonile ikhathi eyiningi.
So many times that people come here.
Ikhathi eyiningi abantu befika kule ndawo.
God saves them.
Unkulunkulu abasindise.
They become Christians.
Baphenduke babe ngamaKristu.
They start studying.
Baqale bafunde.
But the moment they get a qualification, the spirit of Korah takes hold of them.
Kodwa ngesikhathi sebefumana iziqu, sebabantu manje abayifundiswa bese uyangena kuba umoya kaKorah.
And they want to get something for themselves out of this qualification.
Bese bayaqala manje bafuna ukuzuza okuthize bezuzela bona ngalezi ziqu abayitholile.
They see themselves like Moses as a prince of Egypt.
Bayibone njengoMose nje njengoba wayeyinkosi inkosana yaseGibhithe.
But as a prince they don't think it is for them to look after the sheep for 40 years.
Kodwa ke njengenkosana yaseGibhithe ababona ukuthi kumele bakwazi ukulusa izimvu iminyaka engamashumi amane.
What was the problem that Korah, Dathan and Abiram had?
Yiphi inkinga eyayibusa uKorah noDothami noBiram?
They were upset with the difficulties they faced.
Babecasulwa yilobumnzima ababehlangabezana nabo.
And they said to Moses, "Moses, you've promised us a land flowing with milk and honey."
Basebethi kuMose, wena Mose usithembise izwe elichichima ubisi nenyosi.
What did you give us?
Ikuphi kosi usinikeze kona?
A desert.
Usinikeze ihlane.
No water.
Awekho amanzi.
No meat.
Akho nyama.
No bread.
Asikho isinkwa.
A burning sunshine.
Phela nje sishiswa ilanga.
And what they say sounds, it makes a lot of sense to your human logic.
Manje lokho ababekhonona ngakho bekusho, mawukubukisisa kwenza nje umqondo ngokomuntu.
The person who wants to live the Christian life in his own human wisdom, with his own human carnality, will find very logical reasons to disqualify everything that's happening on this mission, discard it as useless, wrong, and hopeless, and I'm leaving here.
Umuntu ozofuna ukuphila impilo yobuKristu ngamaqhinga akhe ngokuhlakanipha kwakhe ngokwenyama uzobona konke kukumbo khona la emishini agxeka sole avela athi hayi sekwanele ngiyayishiya le ndawo ngiyahamba.
Not Moses.
Hayi kodwa uMose.
He fell down on his face.
Wawa ngobuso ba.
He didn't grab them and wash their hair for them and tell them, what do you think you're doing? You are just nothing and you, what do you know?
Akazange avele abagxavune ngeyinwele abahudula abadonsa athi umthethweni nicabanga ukuthi ningobani niyini enicabanga ukuthi niyo.
He fell on his face.
Kodwa lithi iBhayibheli wawa ngobuso.
As if to say, oh God, have mercy on us. Please don't come down with fire from heaven and wipe out the whole nation.
Kwaba sengathi uMose uthi ha uNkulunkulu iba nomusa kithi ungavuthi umlilo wakho osuke ezulwini usiqede sonke usiqothu.
He could not intercede and pray on their behalf because they had rebelled against his authority. They didn't accept his authority.
Ngabe bengeke azabanxusele abakhulekele ngenxa yokuthi bamhlubuka bamelana nokubusa kwakhe negunya la.
Maybe he fell down because he felt he needs to see what is happening here in God's eyes.
Mhlawumbe wawa ngobuso ngobe funa ukuthola isambulo sokuthi ngabe yini lesiyenzeka manje phambi kwamehla kaNkulunkulu kuyini lokhu.
He maybe he wanted them to just come to their senses and realize what they're busy doing.
Mhlawumbe wayenesifiso sokuthi babuyele ingqondweni zabo baqonde ukuthi yini la sebeqala ukuyenza manje.
Maybe he wanted to just bring the whole matter to God and say, God, I don't know how to handle this, but please show me your will.
Mhlawumbe uMose wayefuna ukuthatha sonke lesimo asise uNkulunkulu athi inkosi ngixakekile manje angazi ngenzeni ngikhombisa ukuthi ngenzeni.
How often do you and I not destroy things because we take it out of God's hands when we don't first bring it to God and ask his advice?
Kukangaki thina sibhidliza simoshe izinto ngenxa yokuthi sithatha izinto esandleni sikaNkulunkulu sifuna ukwenza ngendlela yethu singakuthathi siqale siye uNkulunkulu sithi wena Nkosi uthini.
Moses did not cling to his position.
UMose akazange abambelele esikhundleni sakhe.
It was on the altar.
Konke kwakuphezwe kwealtar.
And he just gave it back to God and said, Lord, I don't claim this position for myself.
Wayesekuthatha konke wakubuyisela kuNkulunkulu wathi Nkosi angisithathi lesi sikhundla ngenkani yami.
Do you take after Moses, dear friend?
Umbuzo mzalwane uthi ngabe wena uhamba enyatholweni zikaMose na?
Do you go to God with your problems?
Ngabuya yini kuNkulunkulu nezinkinga zakho na?
Or do you handle it yourself?
Noma inkinga zakho ubhekana nazo ngokwakho uqonda.
Let's just look at Korah, Dathan and Abiram.
Asike sithi ukubuka uKhora noDothani noAbiram.
What they said makes so much sense.
Manje lokho ababekusho kwakwenza umqondo impela.
It is true.
Yebo iqiniso.
They had gone through all the wars with Moses.
Yebo bangena kubo bonke lobumnzima behamba bephikisana noMose.
They've gone with him in the desert through all the droughts and all the difficulties and the lack of food.
Babehamba naye uMose kulobumnzima bedabula ehlane kukhona isomiso bomile engekho amanzi kungekho kuzo.
It is so easy to think, oh, you know what? What's the difference between Moses and me? I'm also gone. I've been with him all the time through the desert.
Manje kulula ukuthi uvele uthawu. Ubuphi umehluko phakathi kwami noMose? Nami ngihamba ehlane, nami ngumntwana kaNkulunkulu, kusho ukuthi siyafana.
But you're unaware of what happened between Moses and God at the burning bush where God anointed him for the work he had to do.
Kodwa uqondi futhi awazi ukuthi uMose wahlangabezana nani ngesikhathi ebona isihlahla esivuthayo lapho uNkulunkulu amgcoba khona wayesemnikeza ubizo.
Such a person doesn't really feel what he's doing is wrong.
Umuntu owenza kanjalo akabona ukuthi lokho akwenzayo kubi.
To challenge Moses, yeah, he's got to be reined in a bit because he's too powerful.
Uphonsela uMose inselela athi hayi kumele sithi kumnyakazisa kancane ngoba kwangathi uyibona ukuthi uyena onamandla.
They judged Moses and the whole situation with human logic and fairness.
Bahlulela uMose, bahlulela nalesi simo ababebhekene naso besebenzisa umqondo womuntu.
Friends, this is the curse in the church of Christ today.
Bahlobo bazalwane yiso lesisiqalekise siphakathi ebandleni lika Christu namhlanje.
They try to serve God with their human logic.
bazalwane bazama ukukhonza uNkulunkulu besebenzisa umqondo wabo nokuhlakanipha kwabo.
And they judge things whether it's fair or not with their human logic.
Bese bahlulela izimo bathi lokhu kunobulungiswa noma abukho ubulungiswa.
And they are constantly at loggerheads with what God is busy doing.
Bese njalo behlezi nje beshayisana bephikisana nalokhu uNkulunkulu akwenza.
They are constantly a cause of problems. I wanted to preach this sermon about 2 months ago. I thought I'll keep it for a special occasion. But as I heard that I have to take the service this morning, I thought, well, I'm going to share it this morning. Because you sit with these people and you counsel them day in and day out. Why? Because they are serving God with the spirit of Korah, Dathan and Abiram in them. They don't have a calling of God upon their lives. The calling is not on the altar as it was with Moses. They want justice in the way their human logic tells them it's justice should be done. And then we get to the root of the problem. In verse 13, they say to Moses, "Moses, you took us out of the land that floweth with milk and honey to kill us in the wilderness." Oh, so this is the root of things. Their promised land was not where God was taking them, but they longed back to Egypt.
Maybe
you say, yeah, well, I haven't gone back to Egypt. Neither did they. They didn't go back to Egypt. They left Egypt, but as is often said, Egypt did not leave them. Egypt was still in their hearts. And the harshness of serving God and going through the desert was just too much for them. And they started longing back to the milk and honey and the garlic that they had in Egypt. Friend, examine yourself very carefully. What is your promised land? Is it Canaan? Or is your promised land maybe Egypt, where you've come from? And you find yourself constantly longing back to the pleasures of Egypt where you served the devil. Be very careful, Christian. Because the harshness of traveling through the desert can change people's minds. And suddenly they can become depressed because life, what do I have here? I'm in a desert. And I become depressed.
Bese khona lapho umuntu avele abe ne stress avele abe nengcindezi athi ayisekho nje indaba yami yempilo bheka ngisehlane akukho nje okwenzakalayo.
And they don't see the grace of God anymore in their lives.
Bese bengawubona umusa kaNkuluNkulu ezimpilweni zabo.
They don't realize anymore the grace that it took from God to take them out of life in sin where you serve the devil.
Bese bengawubona lo musa kaNkuluNkulu obakhiphile empilweni yesono lapho kade bekhonza khona uSathane.
No, it becomes too harsh for them.
Bese kuyaqala manje kube nzima kube inkinga kubo.
And they become depressed about walking, traveling to Canaan.
Bese bayaqala manje bayizwele benengcindezi ngalolu hamba abalihambayo bedabula ehlane bezwe lesithembiso.
Dear pilgrim,
wena ke mhambi othandekayo,
on your way to the promised land,
when I'm hambi osendleleni ebhekezweni lesethembiso,
as the challenges of the journey and the harshness of the journey not robbed you, made you blind to see the grace of God in your life.
Ngabe izinselelo zendlela, ngabe inkinga zendlela asengabe sezikhuqile yini zakususa sakuvaza kuvala amehlo wangabona ukusebenza kaNkulunkulu.
And the result is now suddenly you are something in your own eyes.
Noma khona lapho manje usuyibona ukuthi hayi na usuwumuntu othize, usuyinto ethize emehlweni akho.
Now suddenly it's too harsh, you cannot handle it.
Manje nje sekunzima kakhulu awusakwazi ukukumela lo.
And I don't see the grace of God anymore.
Awusawuboni nalo musa kaNkuluNkulu.
Do you know how you feel when you still have experienced the grace of God in your life?
Ngabe uyazi ukuthi imuphi umuzwa ozwayo uzizwa kanjani uma usayizwela umusa kaNkuluNkulu busempilweni?
Let me read the words of a hymn writer who saw the grace of God in his life.
Bese sifunda amazwi ombhali wamaculo owawubona umusa kaNkuluNkulu empilweni yakhe.
Hear, gracious God, a sinner's cry, for I have nowhere else to fly.
Yizwa uNkulunkulu ukhala kwesoni esibi ngoba kukho lapho engingaya khona ngithi ngidizela khona.
Are you still aware of that? Are you still aware of that?
Ngabe wena usakubona yini lokho na?
My hope, my only hope is in thee. O God, be merciful to me.
Ithemba lami lonke, ngithembe wena kuphela uNkulunkulu, ngiyacela uNkulunkulu ukuthi ube nami.
Not I have done this and I deserve this and I want this. No, O God, be merciful to me.
Hayi ukuthi uyikhombe wena uthi mina ngenze lokhu, ngifanelwe yilokhu, ngimele ukuphatha ngalendlela, kodwa uthi ha uNkulunkulu iba nomusa kimi.
To thee I come, a sinner poor, and wait for mercy at thy door.
Ngiyasondela kuwe uNkulunkulu ngiyisoni esihlwempu ngifuna umusa ngiza kuwe.
Are you daily every morning knocking at God's door and waiting for God's mercy to help you go through that day?
Ngabe njalo ekuseni imihla ngemihla njalo mawuvuka uyangqongqoza eminyango kaNkulunkulu ucela umusa ozoqhubha kulolo suku osukuqala ungena kulo.
Indeed, I've nowhere else to flee. O God, be merciful to me.
Impela uNkulunkulu ayikho indawo engingabalekela kuyo, iba nomusa kimi.
To thee I come, a sinner weak.
Aw Nkosi, kuwena ngiyisoni esingenamandla.
And scarce know how to pray or speak.
Futhi ngiyahluleka kunzima nokuthi ngikhuleke nokuthi ngizame ukukhuluma.
Is that your attitude when you start with a new day?
Ngabiso yini lesi simo sakho somqondo njalo mawuqala usuku olusha?
That you see yourself as a weak sinner.
Njalo uzibone wena uyisoni esibuthakathaka.
Who scarcely know how to pray and speak.
Ongazi nokuthi mhlawumbe uzokhuleka kanjani, uzokhuluma kanjani.
From fear and weakness, set me free. O God, be merciful to me.
Ekwesabeni nasekuthukeni nasebumnyameni ngisindise Nkosi ungikhulule.
This man knows the grace of God.
Le ndoda le ebhalele iculo iyawazi umusa kaNkuluNkulu.
To thee I come, a sinner that is vile, that is filthy and ugly.
Ngiza kuwe uNkulunkulu ngiyisoni esingolile esibhixekile esimbe sinodaka lwesono.
Upon me, Lord, please grant me your smile.
Ngiyacela uNkulunkulu ukuba phezu kwempilo yami udedele ukuhleka kwakho nokumamatheka kwakho.
Oh, you love, you long to have a closer walk with God.
Leyo ndlela unentshisekelo uyafisa ukuthi ube nobudlelwane obuseduze uhambe eduze noNkulunkulu.
Oh, you long to have a smile from God at the end of every day so that you know I've made him happy, I've pleased him. He's happy with my life.
Njalo ekupheleni kosuku uyafisa ukuthi uNkulunkulu amamatheke maye kubuka ngoba uyasho ukuthi ngimthokozisile ngenze konke okuzomjabulisa uNkulunkulu.
Mercy through blood I make my plea. Lord, have mercy on me, and it's on the basis of the blood of your son.
Nkosi, ba nomusa kimi, lo musa ngiyawunxusa ngenxa yegazi lendodana yakho uJesu Kristu.
Oh God, be merciful to me.
Ah, uNkulunkulu, iba nomusa kimi.
To thee I come, a sinner great. And well thou knowest all my state. Yet full forgiveness is with thee. O God, be merciful to me. I remember the time I experienced the burning bush. When I experienced the revival and I came here in
78.
And I had been a churchgoer for many years. And sometimes I felt like I'm in the desert looking after sheep, but I didn't know, is it my sin? Or am I doing the right thing and I must just carry on? But then I decided, let me just expose. Go to a child of God and all the things that I've done and said that I'm not sure whether I sinned or not, and even where I'm sure that I sinned. Just bring them to the light.
And
because the moment I walked onto these premises, God said to me, take off your shoes, you're on holy ground. And you know what happened when I exposed my sins in my life to another child of God? I could see, oh, here the devil is just accusing me. I was not guilty. He wanted me to carry the burden of guilt while I was innocent. Oh, here, I was guilty. I need God's forgiveness. I need to go and apologize to so and so for what I've done. And I pray to God that I will remain aware of his grace in my life. And well thou knowest all my state. You know my state very well. Yet full forgiveness is with thee. O God, be merciful to me. To thee I come, a sinner lost. Nor do I have anything in which to trust. But where thou art, Lord, I want to be. Oh God, be merciful to me. So friends, I don't know what you are doing.
Manje ke mhlobo angazi ukuthi uphezwana angazi ukuthi wenzani.
I don't know what the sheep are that God has given you to take care of. Are you willing to look after the sheep without any recognition, nobody honoring you, nobody respecting you? Even though the devil told you that you're a prince and you should be treated in a special way. Shame on you. If you come out of a world, a life in the world, you're not a prince. You're just a lost sinner who need this grace of God that we read about here.
Uza nezono ungakahlangabezani nalomusa uyawudinga lomusa awuyona inkosi.
Or are you faithfully looking after the sheep?
Mbuzo uthi ngabe uyazinakekela yini lezi zimvu ngokuthembeka na?
You see, looking after the sheep did not mean that you needed encouragement all the time from people.
Manje ukunakekela izimvu akusho ukuthi njalo kumele kuhlezi ukukhuthazwa unconywa njalo abantu bahlale begqugquzela.
It means that you're living for God and you're doing what you're doing for God, and that is your reward.
And
if God has led you into a marriage, stop wanting to get something for yourself out of your marriage. A person that lives in a marriage for what he or she can get out of it is just going to be a curse in that marriage.
Umuntu ophila emshadweni oyimisela ngokuthi uzozuza okuthize kulomshado konke akwenzayo naye uqobo uzophenduka isiqalekile.
But a person who is aware of God's grace will be a blessing in his marriage.
Kodwa kumuntu owubonayo umusa kaNkulunkulu uzophenduka abe isibusisi emshadweni akuwo.
We know what happened finally with Korah, Dathan and Abiram.
Sonke siyazi ukuthi kwaphetha kanjani ngoKora noDothan noAbiram.
Finally Moses said to them, now tomorrow bring your censers and come to a certain to the tent of meeting.
Igcinele uMose wayesethi kubona wozani nemicengezi nifake impepho kuyo niye nami etendeni lokuhlangana.
And he said to the rest of the nation, move away from these people because you'll be destroyed with them. Friend, why do you want to have fellowship with Korah, Dathan and Abiram? Don't you realize it's going to affect you as well? And the next moment, the next morning, when they brought their censers, and Moses was there and
Aaron,
we read that the air opened the ground, that the Lord opened the ground, and a big crack came in, and they all fell into the crack and were covered and died with their families and their possessions and everything.
Siyafunda ukuthi uNkulunkulu wavele wadabula umhlaba, kwavuleka umsele, bangena bonke phakathi, bagqitshwa umhlaba, yibona impahla yabo, umndeni wabo, konke nje kwahlanganisa.
Do you now realize why Moses fell on his face when they came to him first?
Manje usuyaqonda ukuthi kungani uMose wakhetha ukuwa ngobuso ngesikhathi beqala beza kuye.
If you look with a dirty eye,
uma ngabe ubuka ngehlo elingcolile,
if you are jealous,
uma ngabe unomona,
do you realize how serious the jealousy is before God?
Uyaqonda yini, uyabona yini ukuthi umona uyinto eyinkinga kangakanani phambi kwamehlo kaNkulunkulu?
If you are coveting and desiring the possessions of other people, do you think it's just reasonable and logic because look what I've got and look what they've got?
Are
you living a double life? Before people, you are having a certain image, but in truth, in secret, you're a different man. And you want to curse a person so that you will be recognized? You're willing to go for muti so that this person will be cursed. Because you're allowing sin in your heart. May you see how serious the sin is in God's eyes. Don't sit with sin in your life, dear friend. May God make you sensitive as Moses was. To deal with sin in your life. To expose it. So that God's grace can get an opportunity to work in your life. Because you're not seeing your sin. God's grace cannot work in your life. But once you see your sin, that's when you are burdened enough to go to God that His grace can forgive and wash you. And if you go to confess your sin, don't just say, oh, I've lived immoral, oh, I've drunk, oh, I've cursed.
No,
be specific, say exactly what you've done. Confess exactly what you've said and what you've done and what you've thought. Then the words of this man, this hymn writer, will become true in your life. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this example. And we thank you for the final Moses who came to us in your Son, our Lord Jesus Christ. And your Holy Spirit that came to convict us of our sins. So that we become aware of your grace. Your grace that will be able to take us even if we need to travel through a desert. Give us the sense of awe and respect for God that Moses had. And may the people see the awe of God and the fear to sin as they interact with me.
Kwangathi inkosi lapha abantu bexhumana nathi bangabona ukuthi uNkulunkulu kumele ahlonishwe basabe ngisho ukuthi bangene esonweni.
In Jesus' name we ask it.
Egameni lika Jesu siyacela lokho.
Amen.
Amen.